ukuthi ngicela uzube nami. Mangimemeza ngicela ulizwe iphimbo lami. Ngizobe udaba lami. Ngiyahluleka mangingeke ngicela uzube nami. Ngicela kuwe dlozi lami. Ungikhanyisele zonke indlela zami. Ngicela kuwe thonga lami. Ube isibane siyongikhanyela yonke impilo yami.
All of my haters want me down. I've been praying for a while. Kosi ngicela uzube nami. Ubeze ukhanye empilweni. It's hard to live and not to laugh while you been cooking something hot. Lord, please make a way. I want to pull up with my car. Buy my mama a brand new house.
Lord, I want to buy my star. Cause you are my daily kick. Everybody's on my ass. Enemies are on my lane. All my friends doesn't want me anymore. What I did now.
Kosi ngicela uzube nami. Mangimemeza ngicela ulizwe iphimbo lami. Ngizobe udaba lami. Ngiyahluleka mangingeke ngicela uzube nami. Ngicela kuwe dlozi lami. Ungikhanyisele zonke indlela zami. Ngicela kuwe thonga lami. Ube isibane siyongikhanyela yonke impilo yami. Ngicela umusa wakho. Namanje baba ngisengumntwana wakho. Ngicela ulule isandla sakho. Ungicathulise mase ngithatha uhambo. Awuthembisanga indlela elula. Kodwa mangikhathala ngicela ungithwalisele umthwalo. Ngikhulekela impumelelo. Nami ngithola amandla ngakhele nomama umuzi. Kosi ngicela uzube nami. Mangimemeza ngicela ulizwe iphimbo lami. Ngizobe udaba lami. Ngiyahluleka mangingeke ngicela uzube nami. Ngicela kuwe dlozi lami. Ungikhanyisele zonke indlela zami. Ngicela kuwe thonga lami. Ube isibane siyongikhanyela yonke impilo yami.